agency. Ebizibu bingi bensi sepita muna yenga mukama yamba. Abalabe bangi batulemera kone basoba tusobola okulemerewa naye nze oyo mukama gwensaba ayamba nina kuwangula kamume era nga bwenkola abaseka wadenga bangi kabaseke naye ze mmanyi tiluli balumu ate nembeera musanyu kamume era nga bwenkola abaseka wadenga bangi kabaseke naye ze mmanyi nze mmanyi ate nembeera musanyu.
Seke na ezemani tuli balumu atenebera musani.